sabazi ukuthenga umntana womuntu ubusuku ongakulaleli. Imizwa enginayo ngathi nsiphe samanzi enikele bambeki. My heart for you kusuka kungakwazeki. They call you hello yashisa all over bambeki. Will you be mine?
Will you be mine? Oh,
will you be mine?
Ntombazana kuma conversation amani. Yazi solo kuthembisi imuthembeki. Le nto engizwa ngawe ingenza ngifuna ukhipha amalobolo bebe noma malini. Wena ungowami, wena ungowami. Will you be my name? Will you be mine? Eshe ntombi yangapheshe, vuma baby steshe. Malume bakheshe.
Angisabazi ukuthenga umntana womuntu ubusuku ongakulaleli. Imizwa enginayo ngathi nsiphe samanzi enikele bambeki. My heart for you kusuka kungakwazeki. They call you hello yashisa all over bambeki. Will you be mine?
Will you be mine? Oh,
will you be mine? Ngiqede zonke mhlambe ngiblind angibone mangilele ngicela uboska ngibuse ukuthi uthandi game shuthi angeke ngiluze ngoba khona sebengibheke ngenxema bebe ngicela ungivume ngisishale ngicela ungenza umuntu wakho ntombazane kamduze sengifisa namahle sokuba khona laba ngimeduze. Can you be my spalapala? Mamuduza, ifumu babo salami na wena, yumani nuza. Angisabazi ukuthenga umntana womuntu ubusuku ongakulaleli. Imizwa enginayo ngathi nsiphe samanzi enikele bambeki. My heart for you kusuka kungakwazeki. They call you hello yashisa all over bambeki. Will you be mine?
Will you be mine?
Will you be mine?